ne ngija bulisayo ileyo uthi wena bebe usuzo chilla nami futhi wena usuzo noma nami jalo inde ngija bulisayo ileyo uthi wena bebe usuzo chilla nami futhi wena usuzo noma nami jalo inde ngija bulisayo ileyo uthi wena bebe usuzo chilla nami futhi wena usuzo noma nami jalo inde ngija bulisayo ileyo uthi wena bebe usuzo chilla nami futhi wena usuzo noma nami jalo umndeni wami ujabulile and umndeni yatsamana wakho ujabulile and wonke umuntu lana futhi ujabulile kuona wonke umuntu lana it's a happy day ujabulile umndeni wami ujabulile and umndeni yatsamana wakho ujabulile and wonke umuntu lana futhi ujabulile kuona wonke umuntu lana it's a happy day ujabulile it's a happy day my love it's a happy day baby it's a happy day no no it's a happy day
this is the happy day
it's a happy day
this is the
my love it's a happy day baby it's a happy day no no it's a happy day
this is the
yalanga iphupha ngaye sithando sami sesimama theka sinkubuka ngamehlo thando kumnandi sobilijabule it is the happy day ngasenendaba nokwazi ukuthi umntana munu mfana intombazane vele kuyefana kuyefana kodwa umntana wami usezochilla nami futhi yena usezoloma nami jalo yalanga iphupha ngaye sithando sami sesimama theka sinkubuka ngamehlo thando kumnandi sobilijabule it is the happy day ngasenendaba nokwazi ukuthi umntana munu mfana intombazane vele kuyefana kuyefana kodwa umntana wami usezochilla nami futhi yena usezoloma nami jalo it's a happy day my love it's a happy day baby it's a happy day no no it's a happy day it's a happy day my love it's a happy day baby it's a happy day no no it's a happy day this is the happy this is the happy
happy day.